Idris K.
Nishateka wangumie, nuru yangu pale gizani. Waridi wangumie, amesheheni thamani. Nishateka wangumie, nuru yangu pale gizani. Waridi wangumie, amesheheni thamani. Napenda tabasamu lake ni yeye, amini hadharani na mvisha pete. Sioni wapembeni kamwe ni yeye, kubana ni jaza. Kifuacho natamani sana kukikuza, umbo la mdudu nyiku mila ni vuruga. Limerutubishwa penzi ya nilimenoga, ni bebe nkudekeze. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Basi keep saying I need more. Nogesha niridike. Usinu mizoka nitoa machozi, nishike tama kutwa kucha simanzi. Yasije kuwa yatanasha na mondi, ukaniacha solema. Nisije kuwa mimtumwa wapenzi, pendo kalipima kwa mizani. Yamini moyo tushaweka bondi, ukiniacha ntateseka. Nogesha penzi liwetele, penye ninga simwage mawele. Wengi wananuna wanagere, usije pakuende mbali na mimi. Bae, mtoto laini laini ae, nimebaini baini mie, siwezi pak nende mbali na we. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Basi keep saying I need more, nogesha niridike. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Napenda ukisema I need more, nogesha niridike. Basi keep saying